halifai hata chembe. Kamaliza ila zake, halifai hata chembe.
Alianza peke peke, ugombanisha viumbe. Sasa yuko peke yake, kasimama kila pe. Alianza peke peke, ugombanisha viumbe. Sasa yuko peke.
Yeah.